Are you a Mardi girl? Your father preach the gospel, you dance the disco. Sound it! Disco. Attack a pistol. How muto with disco? Watch me now.
Hatch, look up on your chest. Nyonyo zimesi mama. Kama mata, balabalo na si mama. Ona kipango na fikiri dala dala. Dala dala. Oh mudad, acha kunidanganya. Kama muchanga, acha kunichanganya. Oh muwili, wasifanye biashara. Kuna muda utaoza, itakuwa sala. Itakuwa sala. Bani, anakutegemea. Mama, anakutegemea. Baba, anakutegemea. Hata dunia, anakutegemea. Mtoto wa mchungaji anapenda disco. Mtoto wa mchungaji anakesha disco. Mtoto wa mchungaji anapenda disco. Disco. Mtoto wa mchungaji anapenda disco. Mtoto wa mchungaji anakesha disco. Mtoto wa mchungaji anapenda disco. Disco.
Pull up on your watch me now. Me love how you wanga down. Pull up on your. Me love how you wanga down. Me love how you when you go down. When you go down. When you go down. Me love how you when you go down. When you go down. When you go down. Bend down, girl, sit down on it. Body girl, do the dirty. Dance to the rhythm. One for the rhythm. Bend down, girl, sit down on it. Body girl do the dirty, dance to the rhythm. One for the rhythm, dance to the rhythm. Mtoto wa mchunga jana penda disco. Mtoto wa mchunga jana kesha disco. Mtoto wa mchunga jana penda disco. Disco. Mtoto wa mchunga jana penda disco. Mtoto wa mchunga jana kesha disco. Mtoto wa mchunga jana penda disco. Disco. Leave a land of disco, watch out, man. Ya boy, give me water, nisa. Brrrah, kaboom! A dedication to the youth. Live on the things you act. Act mature, my man. Don't mess up.